Hey yo, it's come alive.
Hey yo, papa.
Wame sikia vile naingia kwa mistari na flow. Na kanyagia dada buwa mabisho. Na sinaga show ndogo baby girl. Na pigaga show kubwa indo. Na vile metulia kana kule nyasi. Majiguduria pembeni ka glasi. Kule tudunia kule bila wasi. Na mapenzi sitaki usini gasi. Waka bayada, don't get high on my own saplada. Saplaya ni nikimanishaga, niko simpa kuna guchu wala blada. Hello mama pumzika salama, msalimie baba ukubado na pambana. Wanani manya kinoma noma, ha, sinaga madrama makona kona. Na, wanani anya na choma choma, yani esta manyana ukinyona koma.
Kemiko, kemi mingi, kemikali. Sinipende utani kubali. Kemala, kemi flows, kemi mali. Original tindikali. They call me chemical, kami mingi kali kali. Cynical flow nazo bado kali. I am critical, ona navo ni kubali. Hatari, ngoma cheza na mbali.
Na verse tu sina bari nyingi. Cha msingi ni kwamba shapita vingi. Na vigingi ni mingi mingi. Nishakuwa bila dingi na bigi bigi. So, wani mnoma na nasema hawafui. Kikutana na mimi ndo tajua kau yui. We gani vitasa na makufuri. Well, karibu mginu na papaswa na subui. Yaona kitu bado yani ni baba baisa. Kupanga kuchagua eti wana laisa. Life is too short, sicheza na maisha. Una tight na genge bado tighter. I'm a fighter, snipper lighter. Nipe mic na beats, yeah I like that. I like that, just like that. Kuta vumbi kwa kiti and then lay back.
Kemiko, kemi mingi, kemi kali. Sinipende utani kubali. Ama kamala, kemi flows, kemi mali. Original tindikali. They call me chemical, kemi mingi kali kali. Cynical flow nazo bado kali. I am critical, ono navo ni kubali. Hatari, ngoma cheza na umbali.
Come back, come back, come back, come back. Simple, simple.